Bye. Oh yeah.
Sounds
bye.
Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. Kama jali, mie kwako nyanga nyanga. Uwadali utafanya nilie wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja.
Nikamate, nikamate, kamate ya simbu wake. Baby let me be romantic. Hatujali, we don't mind them. Navuta picha, ulivyo ticha. Mambo joro joro. Mama, bonita, bure mbomororo. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby, nakuja. Kama ajali, mie kwako nyanga nyanga. Uodari utafanya nilie wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja.
Oh, baby, njoo, njoo, njoo kulosa.
Kwa udongo ama umefinyango kama dongo. Baby kwani umenipiga zongo wala.
Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja.
Kama ajali, mie kwako nyanga nyanga. Uodari utafanya nilie wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, allow me.